birowozo 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 tuli wemba birowozo no tulo situfuna banange ntambula birowozo birowozo buli wemba birowozo olomuza kagali kane mano kavuka birowozo ebyo bwavu leero bikumala mwaka common sense tobeera tokyayala buli wamu buli wodda bakusentesa mumwa situlwe sinezesombaku olw'embeera n'okoga nze kakati bintambuza nazo ntowala ndinga nywedeka wala jimbanva mu geto owaboda nankoona ntuke wandegeya n'owa takisi nankoona kyokka n'atasasira nanjereka olw'obulema nange seyagalira okufaanana bwe nti bizibu bya nsinu tambula birowoozo 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 tuli wemba birowoozo n'otulo situfuna banange ntambula birowoozo birowoozo buli wemba birowoozo olumuza kagali kane mano kavuka ngezezaako bisangula mu bwongo naye mama biganye memory ekipinga data erabika eriko antivirus engezezaako okusikaana ng'okufomatinga ntuse system teekemu ebinsimba naye wenkebeera mu faira mabanja mangi nnyo fiziba mangi landirodya mangi n'omukyala mmanja ezenviiri n'egaali emmanja savisi tambula birowoozo 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 tuli wemba birowoozo n'otulo situfuna banange ntambula birowoozo birowoozo buli wemba birowoozo olumuza kagali kane mano kavuka situlwe sinezesomba olw'embeera n'okoga nze kakati bintambuza nazo ntowala ndinga anywedeka walagi kiro kyonna ntawukatawukatawuka nesisimuka n'enzirawo base buganda n'enkanula amaaso ng'ekisanjaku namukyezo kati tusa okukoga bode yange egweka enyama sigale magumba sekeritoni wakuba nze tambula birowoozo 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 buli wemba birowoozo n'otulo situfuna banange ntambula birowoozo birowoozo buli wemba birowoozo olumuza kagali kane mano kavuka tambula birowoozo 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 buli wemba birowoozo n'otulo situfuna banange ntambula birowoozo birowoozo buli wemba birowoozo olumuza kagali kane mano kavuka